Ngizocela kanifunde ngesiZulu uJohane ukuqala, First John chapter 1 verse 5 siyophela ku chapter 2 verse 2.
Usifundeni ke bangcwele kusuka ku verse 5. Nanti izwi esalizwa kuye. Senishumayeza lona ukuthi uNkulunkulu ngokukhanya abukho nakanye ubumnyama kuye. Uma sithi sinobudlelwane naye kodwa sibe sihamba ebumnyameni siqamba amanga asikwenzi okuyiqiniso. Kepha uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena esekukhanyeni sinenhlanganyelo omunye nomunye. Negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezonweni zonke. Uma sithi asinasono siyayikhohlisa neqiniso alikho kithi. Kepha uma sivuma izono zethu, uthembekile ulungile ukuba sithethelele izono, asihlambulule kukho konke ukungalungi. Uma sithi asonanga, simenza umqambi manga uNkulunkulu, futhi nezwi lakhe alikho kithi. Bantwana bami, nginilobela lokhu ukuze ningoni. Kepha uma umuntu ona, sinommeli osimela kuyise, uJesu Kristu olungileyo. Yena uyinhlawulo ngenxa yezono zethu. Ungezona nje ezethu kuphela kodwa nangenxa yezezwe lonke.
Amen. Siyabonga kakhulu mfundisi osifundela izwi. So bazalwane ababengekho last week, angizukurepeater into yayishiwo umfundisi ukhoza i-purpose yayo incwadi. So izokufundisa ukuthi ungalovi. Amen. So le ncwadi kahle kahle this is between uJohane, I mean nebandla. But kukho abantu kahle kahle uJohane kaphikisana nabo lana kule ncwadi, and ababantu aba wayishilo umfundisi ukuthi ngama Gnostics, abanye abantu abakholelwa ukuthi yes noba ke ngabakhona uJesu sithi sisindisiwe siyakholwa, kodwa umuntu ukholwa once noba singona noba ungwena uma ukholwa kahle kahle awoni. Once nje ukholwe ubelieve uyabelieve awoni, noba ungenza yonke nje eminye imikhuba la ngaphandle ugile yonke lento wenze zonke izono, ayiseso sono leso ngoba vele wena wenze njani usindisiwe. And futhi izinto ezifundiswayo futhi namhlanje siyabelieve thina ku eternal security la ebandleni, kodwa sibelieve ukuthi ngenxa yokuba wena usindisiwe ukuthi uhambe lapha ngaphandle uyokona wenze yonke into yakho ucabanga ukuthi usasindisiwe. Ngoba siyicacisa lento kule passage lena ukuthi umuntu osindisiwe, umuntu okholwayo, umuntu umntwana kaNkuluNkulu unjani. That is the power of this book, because isibuko kahle kahle kuthina singabazalwane ukuthi wena uzazi kanjani ukuthi ungumntwana kaNkuluNkulu. Iyakuveza nje clear ukuthi ungumntwana, umntwana kaNkuluNkulu unjani. Ethi uma uqhubeka kusona awusingi yena umntwana kaNkuluNkulu, uma ungamthanda omnye umzalwane umzonda wena awusingi ubani okaNkuluNkulu. So iyakuveza ukuthi umntwana kaNkuluNkulu kahle kahle ubani, uyena umntwana kaNkulu. So isibuko lesi ozibuka kusona lencwadi. So uma iqala ubhala uJohane la into engiyithanda kulo verse ku verse 5 lana unamazi kwabhala uthi this is the message we have heard from him and proclaim to you that God is light and in him is no darkness at all. Into engithandayo la indlela akavula ngayo la uJohane, uvula ngokusivezela icharacter kaNkuluNkulu. Mabeyibiza ke abantu ngalamagama ukuthiwa it's the attribute of God, ukuthi uNkuluNkulu, this is a foundation, ukuthi uNkuluNkulu ukukhanya. God is light, God is love. Yabona nayo uJesu wathi I am the light of the world. Niyayizwa lento ngisho ebazalwane. So that is the attribute of God. Ichaza ukuthini leyo nto eligama elithi light? Why uJohane ezosebenzisa igama athi yena uNkulunkulu is light? Eligama le light leli ungalitranslate uliveze ngokuthi liqiniso. God is truth, God is light. Kodwa ukholwa la usebenzisa igama because uyayazi abantu bazophikisana nabo. Once kaveze igama elithi uNkulunkulu uyiqiniso kanye uyinyaniso, uyayazi abanye abantu bazoyiquestiona leyo ukuthi thina lento sishoyo ngamanga yini mawusithi uNkulunkulu he is the truth. So uyayazi abantu kahlangabene nawe that he's contending with. Why then aphinde ke ngokusebenzisa eligama lelo ukuthi uNkulunkulu is light? Because igama ilight iveza ithemba, ilight, iveza intokozo. Just imagine ukuthi wena usebenza emgodini and umgodi uchitheke and uvaleka lomgodi, into ezoqala yenzeke uzokusaba because kuba kuzoba mnyama. Imagine then uyahamba endleleni la emgodini ubone ekugcineni ukhanya. Uyibone ilight nje, ivele ilight lapha. Into eyenzekayo kuwena uyaqala ukuba nethemba ukuthi engizophuma kule ndawo lena imnyama, uvele ijoy. So lana uNkulunkulu eveza, uJohane eveza ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu owukukhanya. Okukhanya kwakhe kuyiqiniso okulethayo, okuletha intokozo nethemba. Ngempela iqiniso likaNkulunkulu lilethela ithemba ukuthi wena mawukholwa uYesu Kristu wena uzoya ezulwini. Wena uzosindo lakeni likaNkulunkulu. That is ukuthi noma sesidlule inhlungwini nasezinhluphekweni singabazalwane, sinethemba ukuthi ezinhlupheko esisidlula kuzona manje ngeke siqhathaniswe nenkazimulo esezokambula. Iqiniso lelo, and eliqiniso le yukukhanya, ngoba it brings hope. It brings hope to me ukuthi njengoba ngiphila kulomhlaba njengamanje, yes, kulomhlaba lo owile, lomhlaba obolayo, lomhlaba ongcolile, ngoba uNkulunkulu iqiniso lakhe leli ngilaziyo and liphila kumina, linginikeza ithemba ukuthi ngelinye ilanga ngeke siphinde siyibone into. That is the truth. This is the truth about Jesus. And this is the truth. We are sure now to Jesus. I am the truth. I am the life. I am the way. We learn ikiniso. And futhi lana my seven cell gama little light. Ikiniso, because it is knowledge. When you are knowledgeable, it has brought light to you. Into bungayazi kwambuleka nje kuwena. It is enlightenment. Ukuthi wena wazi. Ukwazi in knowledge. Ukwazi. It is enlightenment. So enlightenment about what? Enlightenment about the truth about Jesus Christ. Wena zange umazi uYesu, zange wena ungekho ukuthi wawufile ezonweni zakho, wena ungazani noNkulunkulu, ungamfuni uNkulunkulu, ungazi lutho, usebumnyameni nje wena, ungathi usezweni uthanda izinto zakho, kodwa wakuletha uNkulunkulu ngoba vele ukhanya. So futhi ukhanya akuhleli kukhona uthi omunye umuntu mayicacisa le ndaba, because izama ukuthi ibe tricky uthi omunye umuntu kufana uthi wena, you are blind that by darkness. You are blinded by darkness. Ukhona ukhanya. You are blinded by darkness. Ukhona ukhanya ngoba wongekho sekukhanyeni. So you are in the darkness. Uthi mawuthinta ngala ngoba kusebunyameni, uzwe into ecishijile ebandayo. And mawuthinta ngala uzwe into esoft, right, ingathi icushion. Okomoko ngathi mangilale kuyona, ulale kuyona. Makulayitwa. Now you are in the presence of the light. Ubona ukuthi ho, kanti lento lapha kumi ibhere elikhulu elizongibulala. Kanti ngalo uyeke inkembo lokubulala ini? Ibhere, which is the truth of Christ. Ngoba wena you are in the wawungekho in the presence of truth of light. So manje ngoba uNkulunkulu ekukhanya, lithini ke ngokuthina izwi? Ngoba in him there is no darkness. Akukho ubumnyama, awekho amanga kuNkulunkulu. Ngoba laba bantu laba uJohane wayiphikisana nabo, kanye uJohane njengoba wayibhala wayazi ukuthi bazophikisana naye. Aba bantu babephila amanga, babesiswa izinto zamanga, befundisa amanga laba bantu. And then uJohane mayiveza lo uNkulunkulu ke ukhanya ukuthi there is no darkness. In other words, there is no lie kuNkulunkulu. uNkulunkulu ukhanya uphelele uNkulunkulu. Ayikho nje nechokoza nje elimnyama ukuthi uNkulunkulu sisibone ubumnyama kuyena uNkulunkulu. uNkulunkulu is pure. uNkulunkulu is majestic in glory. uNkulunkulu ngakho naye uIsaya esithi mayibona uNkulunkulu ingelosi zimntu zithi ngcwele, ngcwele, ngcwele is the all God and mighty. Ngoba wayimbona edunyiswa zingelosi esebuqawuqawulini bakhe uNkulunkulu. Even naye uJesu ebona ngabanye abapostoli abafundi bakhe bambona in his glory, wazambula, yabona eshina uYesu, because he is light, there is no darkness. That's why sisithi even uYesu zange wona, he never sinned. uYesu zange wona, because there is no darkness in Jesus. He is the light. So sithini ngaleyo nje njengoba siyazi lento ukuthi uNkulunkulu is light. Sithini ngalokho ukuthi sazi uNkulunkulu ukuthi akukho abukho ubumnyama kuyena. What should we do singabazalwane? Imnandi leyo knowledge leyo. Siyamdumisa ke uNkulunkulu ngalokho ukuthi akukho ubumnyama kuyena uNkulunkulu. But what should I do with that truth? yamba uJohane ke la mayibhala uthi ke kuverse 6 no 7 uthi nansi into engifuna niyenze manje, this is the application, uthi nansi into engifuna niyenze upoint lami losibini. So nansi into engifuna niyenze manje li ukuthi if we say we have fellowship with the light, with him, this light uNkulunkulu, with him while we walk in darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his son cleanses us from all sin. Nayibona leyo? So siyamazi uNkulunkulu ukuthi yini? Ukhanya, his light in his essence, in his being. Unkulunkulu, his light, there is no darkness. So into esiyenzayo ke ngokuthina aba claim ukuthi thina sisekukhanyeni. So if when you claim ukuthi ngempela uNkulunkulu and you have fellowship noNkulunkulu, which is he is light, then walk in the light. Hambani ekukhanyeni. So isihloko esikhulu kahle la, isihloko enginaso esikhulu sayo yonke lentshumelo, ithi masiqhubekeni sihamba phi ekukhanyeni. Masihambeni ekukhanyeni. Ungayiphikisi into oyisho ngomlomo wakho ngezenzo zakho. Because siyayiphika ngezenzo. Abantu mabebuka lapho bayizwa lento oyishoyo, kodwa indlela ohamba ngayo ayikhombisi ukuthi wena ungumntwana kaNkulunkulu. Uthi let us walk. Uthi walk in the light if wena ngempela unefellowship naye uNkulunkulu. Uthi lana, if we were then, you are walking in the light. So what does it mean walking in the light? Yini ekusiza kuyona ukuhamba ekhanyeni? Into yokuqala ukuba mele ngihamba nani bazalani ebumnyameni kwindawo esiyaziyo ukuthi kunamabhomba ama landmines, and ama landmines ayabonakala kodwa ngenxa yoba kumnyama, imajority la yethu ingabhubha ngoba ihamba phi? Ebumnyameni. Awuboni, you are in darkness. So and how then if we walk in the light, siyahamba ekukhanyeni, when we have fellowship with the light, which is uNkulunkulu, yini esisinda kuyona? Sisinda engozini yokubhubha. Sisinda engozini yokubhubha. Bonke abahamba ebumnyameni basengozini yokubhubha naphakade lapho. They will die, they will face hell because they continue to walk in darkness. Bahamba ebumnyameni. These men and women, these Gnostics, they were walking in darkness. Babengahambi ekukhanyeni bukaNkulunkulu. And ingozi ukuthi they are going to hell. Bazogwetshwa labo abantu labo. And it is not nice. Well, I'm not preaching about hell namhlanje. Maybe one day. But kodwa ingozi ukuthi ulaka likaNkulunkulu luzowa phezu kwabo. And ulaka awufuna uliface ulaka likaNkulunkulu, kuthiwa kuzobe kugela amazinyo, kube kunzima kakhulu. So what is the also ile light lena provides? It provides security. Uhlale wazi angithi mawune ijadi elikhulu into qala oyenzayo mawune uhlala futhi yebo ikhona inkinga ngizibone angazi la kodwa emasub banama lights amakhulu bathi ngama security lights uthi uyahamba nje kuthi qha ilight ubonakala iexpose yabo isigebeni kusilike. So makhola light, the light lela provide security, and is security when you are in the light usuhamba ekukhanyeni, you are secure. Uyayazi ukuthi wena ngelinye ilanga uzoba naye uNkulunkulu forever. Wena ngeke uthini ulahlekelwe insindiso because uhamba vele ekukhanyeni. You are secure. Ngisho noba uSathana kangafika azokuhlasela, ngoba ayisho ukuthi uSathana ngeke afike azokuhlasela. Akusho ukuthi ngeke wena mhlawumbe wenze lo maphutha kanye isono. But if you are continuing to walk in the light, you are secure, and when you are secure forever, because umoya ingcwele uyiphawulani lensindiso yakho, because you are walking in the light. The proof that you ungumntwana kaNkulunkulu, you are continuing walk in the light, and food it provides is security. Enye into a light a provider bengishile hope and joy. And then how do you feel? Then mawubona ukukhanya kwindawo ubuvalele kuyona. Kungakho thina simasihamba sithi noba sesihamba esigodini sokuthunzela ukufa angeke saba lutho, ngoba ngiyamazi ukuthi yena unami ubani? UJehova owukukhanya. Yithi noba sengihamba phi, ngoba ukukhanya yena. And ngihamba naye, I have fellowship, relationship, ubudlelwane naye uNkulunkulu, angisabi lutho. I cannot fear. So uti uJohane lana uti ngithanda lamagama uti we have fellowship with one another. When you are in the light, we have fellowship with one another. So simbona kanjani umuntu who is not in the light? Simbona kanjani umuntu ukuthi akekho sekukhanyeni? Simbona leyo muntu loyo ngokuthi kamzonde umakhelona wakanye umfo wakhe kanye omnye umzalwane. When you hate your brother and then you claim ukuthi wena you are walking in the light, une relationship noNkulunkulu, you are a liar. Ungumqambi manga. Lisho iverse kuchapter kuJohane chapter 2 uzokutshela ukuthi ungumqambi manga. You are lying because wena awumthandi ngoba nansi nje iverse la elaphambi kwethu. If we have fellowship with one another and the blood of Jesus his son cleanses us from all sins. Mawufunda ngaphezulu, but if we walk in the light, if we walk in the light as he is the light, we have fellowship with one another. Now you learned, we have fellowship with one another. Says one as zondani, because umuntu ma umzonda ngokunjengoba esho uJakobe uthi umenze njani lo muntu loyo. You have already killed that person, you have already murdered that person, and umuntu uhamba ekukhanyela akahambi ebulala abantu ngenzondo. Fellowship with one another, mangi stretch nje, fellowship with one another, uthanda abantu, uthanda umakhelwane wakho njembe iBhayibheli lithi umthanda umakhelwane wakho. Awumthandi umakhelwane wakho ngenxa yokuba naye sazana noNkulunkulu akanye engazani noNkulunkulu. Awumthandi umakhelwane wakho ngoba yena usindisiwe uthi hayi ukhonza nami manje ngiyamthanda. No, awumthandi umakhelwane wakho. Umthandi umakhelwane wakho because wena uthandiwe nguNkulunkulu. That's why you love your neighbor. That's why you love your brother. Here ngoba futhi uhamba phi, we have a relationship with God. So hating is one enye into evezayo ukuthi wena uhambi phi ekhanyeni, you are walking in darkness. God does not hate abantu, but God hates sin. God's hatred is toward sin. And when we have fellowship with one another, he cleanses us. So he cleanses us from our sins. And the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sins. When you walk in the light, when you walk in darkness, igazi lika Jesu kuwena alisebenzi. Igazi lika Jesu linamandla wokusindisa wonke umuntu, kufanele niyazi, and cleanse people. Then you understand then. Kodwa wena monga sindiswanga gisho noma ungas confess ungenayo unga repentanga mangisho kanjalo ungazani noNkulunkulu gisho noma ungaye ukubhema noma ungaye ukuthini, that sin is not forgiven because you have no relationship nobani noNkulunkulu. Yeah, that sin is not cleansed. That sin is not cleansed. Abantu bayamazi uYesu. The Gnostics know Jesus. Bayamazi uYesu. But bafundisa amanga and they continue to walk in darkness. But ngisingathi igazi likaJesu lisebenzile empilweni yabo. If libalisebenzile empilweni yabo, that means baya ezulwini ngoku bemphika ubani uYesu. Ngoku bemphika. Baningi abantu abakhuluma ngoYesu. Baningi abantu abathi hayi nabo basindisiwe. Baningi abantu abahamba amasonto bathi nathi siyakholelwa kuJesu, nikholelwa kuyena. Angithi nobufakazi baJehova bathi siyakholwa kuJesu, kodwa into abangayikholwa ukuthi unguNkulunkulu. So ingabe igazi lakhe uJesu liyasebenza kubona? Liyasebenza mabephendukile. It cleanses their sins. So your sins are cleansed because you are walking in the light. Usekukhanyeni. So uthi la umbhali mayiqhubeka siya ku point lesithathu uverse 8 no 10 uthi if we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So yabona le verse kuneke siqale kanje bazalwana, noma wena uhamba ekukhanyeni and uzazi ukuthi wena uhamba phi ekhanyeni. Nansi, this is the thing that you have to be careful with point number 3, ukuthi do not claim ukuthi wena you are sinless. Noma usindisiwe ungathi wena uthini? Yeah, awoni. Yini sono? What is sin? Yini definition? Masinikeze I definition nje yesono. Yini sono? Kwakho imidlalo. Yabo ukho angiyazi ngesiZulu kodwa wakho imidlalo kubekho into around enkulu bame lapha yana bashaye bephethe bow and arrow yabona ama grip ngesasikhathi bonke nje mabedlala once nje ushaye mhlawumbi ushaye lento around incane la uchanile u right kodwa once uyigeje imark le ila kuthi uharmatia kuthi awugejile angithi. Yeah, bathi maharmatia bayijabulela ukuthi ugejile ngoba uzoluza. Wena kufanele ushaye la ibulls eye kuthiwa it's a bulls eye. So ushaye la mosha icaleni kuthiwa harmatia, you have missed the mark. So isono egama lithi sono, it is coming from the Greek word igama lokuthi ngharmatia. So missing the mark, we have missed the mark, we have missed the mark of God's holiness. Ugejile nje ekhambeni kwintando kaNkuluNkulunkulu kanye kwi holiness kaNkuluNkulunkulu sibe kanjalo ngesiNgisi ebungcweleni bukaNkuluNkulunkulu. Ngoba wena you are not perfect. Ngoba wena ungaba perfect ngempela ube ngcwele ngalendlela yokuthi wena ayikho nje into wena oyikhintayo. Yo phela singakuthi uJesu. UJesu wena you are pure, ayikho nje into oyenzayo. So wena njengoba you are missing the mark. Ngenzeko you have missed the mark izolo. Ngenzeko you have missed the mark uvula uvuka namhlanje. Wona namhlanje uvuka ekseni. So when you are walking in the light, uhambe ekhanyeni, ukhole ungumntwana kaNkulunkulu, do not claim ukuthi wena awoni. You miss the mark of God, of God's holiness. You continue to do that. Singawaqambi, pride is one of those things. Sometimes you born in pride, munayo, but pride ingenile and you have missed the mark of God. Mhlebe umuntu umhlebe kabi umuntu, you have missed the mark of God. Thuka inhlamba, you have missed the mark of God. Cabange nje ububi ngomunye umuntu nje, you have missed the mark, you have sinned. Sono yabona bazalani masi inyusa nje ivolume la esonweni. God does not tolerate sin. Isono uNkulunkulu nje, he does not tolerate it. Akasifuni isono. That is the reason why uNkulunkulu, that is the reason why uNkulunkulu wamletha uJesu to get rid of isono. Sono isona lesi esenza abantu ukuthi babhubhe bafe. Adam no Eva bona manje bayafa abantu because of isono. And ubeke ungumntwana kaNkuluNkulu, wena uthi ungumntwana kaNkuluNkulu usona. That means lento lo verse libe sifunde eqaleni ukuthi igazi lendoda nayo that cleanses all sin, that means wena you undermine igazi lika Jesu uthi hayi hayi iyafana nje uyaqhubeka nje wena uyona nje. Doesn't mean anything to you, igazi lika Jesu. Because masithetha ngegazi, sithetha ngokufa. Angithethi mina ngokuphala kwakhe, ngithetha ngokufa kwakhe. You are undermining ukufa kwenkosi uJesu. Uthi hayi mina hayi akunankinga mangonile. Yabona the Gnostics babesona nje bathi hayi noma siqhubeke sona. Yabona angithi sindiswe once, siphele once, yotsikhula once. Noma singaqhubeke sona. Umzimba so unikezo wawo because umzimba vele ngowala emhlabeni nje mas connected nje noNkulunkulu emoyeni, it's fine kodwa singaqhubeka senze wonke amanye amanyala. Kanti uJesu bezofelani. Kanti uJesu bezofelani. If you're thinking nawe injalo because bakhona abantu abacabanga kanjalo ngoba bafundiswa lento ye eternal security mfundisi and abayifundiswa ukuthi fanele bayoyeke ukuthini ukukona bafile maqondana naso isono. Sifile bazalwa maqondana naso isono. We have no relationship with isono. We don't have no relations with isono. Mawonile makwenzekile ukuthi wonile uyayinikeza solution la uNkulunkulu ukuthi kwenza kanjani. Ngoba umuntu ngempela John chapter 3, la first John chapter 3 verse 9 uti, if you continue to sin, beggar, the seed of God is not in you. Doesn't remain in you. Awusenguyi umntwana kaNkulunkulu. Mangithi mina mawona ngithi mina mawuphila khona esonweni when yabona bakhona abantu abaphila bas enjoy isono kungabikho lutho nje ebuhlungu empilweni yabo bas enjoy isono. I'm talking about those people. Bakhona abantu abonayo kodwa kube buhlungu ngoba bane conviction bayalazi iqiniso ukuthi fanele bayiphendukile kulento. When you continue to live in sin, ungathi izono ezingaki? No, noba sisodwa isono. Repent. Repent, penduka kweso sono leso. Ngeke uthi uhlulwe isono for 5 years. Kanti amandla kamoya engcwele enzani empilweni yakho? It is because you are making a provision ukuthi wena uqhubeke kulento uyayithanda lento uyenzayo. You are enjoying it. And when you want, hey, mina uNkulunkulu akangisize, hey, wena osayithandayo lento oyenzayo, uNkulunkulu wakusiza kudala, wakunikeza umoya engcwele ukuthi unqobe lento uthi yakwehlula. 5 years. Yo. Hallelujah. Yo, yabona mehla abazalwane. Repent from your sin. This is how you know ukuthi umntana kaNkulu, when you continue kweso sono eso and live in that sin, you're not born of God. It's the opposite. Philele uSathana wena. Abanye baphila ngamanga. Ngibonga nje umuntu namanga nje. Umuntu unamanga nje akakwazi ukuhlala nje aphile ngawaqamba amanga. I'm shocked ngagula abanga abantu waqamba amanga in a day. And ubaba wamanga ubani? Yeah. That's the little point. Sin is serious. Sono, sinjani? You should have a high view of sin. High view of sono. Ungasibukeli phansi sono, ucabanga ukuthi into nje. When usona and you are claiming ukuthi ungumntwana kaNkuluNkulu, uphila kusona eso sono leso, and you are claiming ukuthi ungumntwana kaNkuluNkulu kodwa you are still living as the world. That means you are walking in darkness. Hambe kukhanyeni kodwa nina enihambe kukhanyeni nani engqondweni yenu funeke niyazi ukuthi siqhamba amanga masitha soni and simenza uNkulunkulu umqambi manga. Simenza uNkulunkulu umqambi manga. Siyona. Siyona every day. Siyona ngemicabango. Abanye bakhanukela abantu besifazane bengabashelanga, umuntu akhanuke nje amkhanukele. So wonile umzondo umuntu. So wonile awudingi ukuthi umbambe ngesandla. You have sinned. This is what it means to walk in the light. When you claim ukuthi you are walking in the light, don't think ukuthi wena awoni. Uthi God umbhali lana, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ukuzivuma izono. Because you acknowledge manje yazi ukuba wena, you don't acknowledge ukuthi uyona, you'll never confess to anything. Mongabona ukuthi wena u wrong, yini ozoyixolisela, yini ozoyivuma. Uyafana nje nomuntu osenkantolo. Kubuza, are you guilty or not guilty? Abanye bathi not guilty. Abanye bathi not guilty. Uthole ukuthi lo muntu lona akazi ukuthi wonile ngempela lento kayenzile. Mhlawumbe kade hayi self defense kanti wonile ngempela i-wrong phambi kwamehlo omthetho. Abanye bathi hayi I'm not guilty. Ngempela umuntu engenzanga lutho. Abanye bathi guilty because they recognize into a wrong abayenzile yokuphula umthetho okanye yokuthatha impilo yomunye umuntu. And they confess because they have recognized. If wena uthi ngumntana kaNkuluNkulu awunasono ngoba wena usindisiwe, isona senzi lutho kuwena ngoba sindisiwe, ngisho noma sowona ngeke usibone engeke uconfess, but kodwa uma wazi ukuthi ungumntana kaNkulu and you are walking in the light and unaso isono, ukholele kweliqiniso lelo, you will confess your sins, you will repent, uzosivuma wenze njani, uphenduke kuzona, and the blood of Jesus is always there to cleanse you. Ineffective to cleanse you. It will continue to cleanse you. When you repent, the blood of Jesus is still available. Ukufa kaJesu usamile nje. Samile nje. Mawuvuma nje. Ufuneka nje uvume nje mzalwane. Abanye mhlambi kunzima. Yes, kunzima. I know. Abanye mhlambi basindiswa izolo. Kunzima nje uve kwe ushiye i habit yeminyaka. But it is possible. Yo, kunatsa ganga. Kodwa sayeka. Penduka kwethu sashiya. And namanje masonile siyavuma. Siphenduke uNkulunkulu. Siphenduke kuyena. This is a time of grace. Seyisikhathi somusa. Seyisikhathi simnandi. Lana uNkulunkulu afuna siphenduke sibuyele kuyena. Isikhathi somusa. Kuyofika isikhathi lana ungasoze ukwazi uphinde ukuphenduka. But isikhathi se judgment and wrath. Uthi noba usiyaphenduka kuzobe too late. Phenduka manje. This is a time of grace. Uthi u10. If we say we not sin, we are making him a liar. Bese ngishilo lento, and his word is not in us. Clear Israel, his word is not in is is not in us. Masitha soni, sithi singumqambi, simenze umqambi manga, and izwi lakhe alikho kubani? Kithina. Yeah, and izwi lakhe liyini? Liyiqi. Yeah, nazonke. So alikho uqiniso kuwena. LikaNkuluNkulu. Uthi ke uverse 2. I mean chapter 2. Verse 1. Uthi, my little children, I am writing these things to you so that you may not sin. Writing these things to you so that you may not sin. Mangifunde yonke le verse ngishwankathele. He summarize igoqo. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteousness. He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Yabona ke ivela kamnandi le verse leyokugcina iyayigoqa yonke lento bese ngishilo about the cleansing, ukuthi igazi lika Jesus will cleanse us from all sins aba bahamba ekhanyeni, yabo. So izoyigoqa le, so into yesifor engifuna ukuyisho bazalwane, which is the point lami lokugcina, ukuthi this is the reason why uJohane ke uJohane ebhala laba ukuthi mabahambe ekhanyeni. Nansi i reason, so that they may not sin. Aba bahambe ekhanyeni, so that you may not sin. This is the reason why ebhala lento, so that you nina abahamba ekhanyeni ningoni. Ningoni. Ngamanye amagama, if uyona manje, if you are sinning right now, stop sinning. Stop, just stop it. Ngikhumbuze enye ikhansela ngayihlele nomfundisi sibukisa abanye abantu, afika umuntu nenkinga zakhe, but hey ngikhansela kathi hey nginale nkinga, uma ikhansela ihlele nje ithi stop it, ithi hey yazi mina ngihlushwayelene, kathi stop it, kathi yazi iyangihlupha lento ngiphethe, yazi ngihlushwa indaba, sikathi stop it, kathi yazi ngihlupha ukuthi umnyeni wami kanje ngoba kanje nakanje, kathi stop it. Nam ngithi nina, stop it. Stop sinning. Yekani ukona bazalwane. Ngiyayigcizelela lento ngoba ngifuna ingene enhlizweni yenu. Yini noma senigodwa senikhohlwe yonke le ntshumayelo bengishumele namhlanje. Kodwa ngifuna nikhumbule ukuthi yekani ukwenza njani? Ukona. Yekani ukona. This is the reason ibhalwa le ncwadi ukuthi we may not sin. So stop sinning. The other reason ukuthi noma ke sonile, yazi ukuthi you have an advocate. Khona kumele lapha ezulwini. That's why besifuza ufunda lapha esikhuthaza uJohane ukuthi noma sabe sosonile ke masivumene izono zethu. So it's not in vain ukuvuma izono zakuphenduke. UNkulunkulu uzoyamkela leyo nto. Yes, why? Because when unommeli lapha yana into kayibukayo uNkulunkulu uJesu kayivezayo pha uJesu wathi buka uNkulunkulu into engayenze lapho lo muntu lona njengoba uzomjezisa nje yebo uya deserve kodwa buka into engayenzayo uthethelele mthethelele. So uvula iportfolio uJesu ayivule nje ifile but nathi uyakhumbula ukuthi ngamfela lo muntu andizange ngidinaye lo muntu and manje uyasivuma isono sakhe. Usakholelwa kulomsebenzi le engiwenzile kahle kahle ngithumele wena. So uyavula le portfolio. He's an advocate. Uyakuthethelela njalo. So ungesabi ukuphenduka. Ungesabi ukuya kuNkulunkulu uguquke uzikonfess izono zakho because you know why? We have an advocate. No male. Mhlawumbe awunawo umeli la emhlabeni kodwa unomeli phi? Ezulwini and you free. No consultation fee. Nothing. Mahala dinga nje wena uzivume ini izono zakho. When you sin we have an advocate with the Father usho ke uthi Jesus Christ the righteous olungile yabo la partly the righteous olungile singalunganga thina kume onjani olungile yena umile nje phambi koNkulunkulu. UNkulunkulu mayibona wena manje sayibona bani indodana yakhe elungile ngoba wena awulungile kungakusonakanga awulungile. But when you believe kuyena uKristu uJesu ukholelwa kuyena uJesu Kristu and ukholelwa kumsebenzi wawenze Calvary lithi kukho igama elisebenza elisetshenziswayo manje kuthiwa the righteousness of Jesus has been imputed kuwena ngoba ukholelwa kuyena. So wena okwakho ukulunga kukho kodwa ngokwa Jesu ukulunga okuwena ngoba wena usuke wakholelwa kubani kuyena uJesu. Yeah, I hope ngicacise kahle ke le uthi he is the propitiation for our sins and not for ours only but also for the whole for the sins of the whole world for the sins of the he's the propitiation. Naleli gama likhulu bengizama ukulibaleka izolo ngoba ngikhangela igama lesizulu ngoba linzima. Propitiation, God provided a sacrifice ukuthi le sacrifice lena eprovidiwe iprovidelwe ukuthi izono zakho zenze njani zikho ulaka likaNkulunkulu luwele phezu kwalo. Azange uNkulunkulu wengasoze adlule nje but no let's brush off sikline nje siba sisuse nje izonke izono zabantu sibaxolele ungafanga umuntu esikhundleni sakho. Someone needed to die in your place. A sacrifice was needed for the forgiveness of sins. And he was the propitiation. Uyena uba ngumhlatshelo uYesu. Not when. Wathatha indawo yakho. That's what. Hey. Histories ka Yesu bazalwane. If you read the Bible, when uyabona ngendlela sishumayela ngayo manje bengasoze sishumayela babuyifunda iBhayibheli lakho ubuzoyibona ipicture undlela into uYesu wadlula kuyona for your sins for izono zakho njengoba umane usona nje it because wena mhlambi wona nje deliberately wena without uba unembeza nje ungabi nanembeza kunto oyenza because awuyazi into akayenzileyo uJesus pambanweni. You still don't understand it. Uyona nje uyaphila nje because you still don't understand into wayenza le Yesu. He's the propitiation for our sins. Kahle kahle for the sins of the whole world. For God so loved the world that he gave his son. Yabo kubani umhlaba wonke ukuthi lowo nalowo okholwayo kuyena angabhubhi kodwa kathole ini? Yeah, impilo phakade. Abanye bathi ke the blood of Jesus is sufficient for everyone, for wonke umuntu nje. Lingasilisa wonke umuntu igazi lika Jesu. Nani yazi ukuthi igazi lika Jesu alikho weak, linamandla. Kodwa it is efficient for some. Hayi wonke umuntu uzosindiswa. hayi wonke umuntu uzoba kuJerusalem elisha. Linamandla igazi lika Jesu ukusindisa abantu bonke. Linamandla, kodwa hayi wonke umuntu uzokwenza njani? Lizosebenza. And lisebenza kwaba bahamba ephi? Ekukhanyeni. That's why your sins are cleansed. Because uhamba ekukhanyeni. Lisebenza kanjalo nje. So asivaleni amehlo. Sithandazeni. Father, we just want to thank you ngezwi lakho. Sesifundile. Siyabulela ukuthi lethe ukukhanya. Sibulela ukuthi ukukhanya kwethu. And siyabulela uNkulunkulu namandla ukuthi you have called us into fellowship with you. Zange sikukhethe ukukhanya kwakho, ithina uNkulunkulu base bubunyameni kodwa uwena owazambula kuthina. Wasibizela kuwena. Sincede ke uNkulunkulu siqhubeke sihambe ekukhanyeni. Sithi noma sesiphumile nje kancane usibuyisele. Because we keep on missing the mark, the standard of your holiness. Sihambe thina sifune. Because our hearts desire izinto zomhlaba, the things of the darkness, izinto zezwe. Siyakhanuka, sizikhanukele lezi zinto, size sibe noNkulunkulu ezinhlizweni zethu. Sihambe ebumnyameni. Sincede ke Thixo ukuthi noma inyawo lethu nje lishelele, usibuyisele kuwena ekukhanyeni. Size usikhonvikthe uNkulunkulu ekuphendukeni izonweni zethu. Siphenduke. Ngoba singabanye asikwazi ukulenza izwi. Asilenzi, beziphume singalenzi, kodwa uNkulunkulu sincede. Sikwazi ukuphilela, sikwazi ukwenza izwi lakho. Sikwazi ukuli-apply ezimpilweni zethu. Egameni likaJesu. Amen. Imemezelo.
Amen. Sibonge kakhulu ibangcwele ukumfundisa ukukhakhaza. Ngifuna ukumemezela ke nga